Tikubatsirani tisanthule Baibulo. Nanga mli bwanjo mvera. I ndi nthawi ya mtengo patali ya program ya tisanthule Baibulo. Mawinso wa mtengo patali monga lero. Pomwe timve mawu Mulungu akusanthulidwa ku kalata wa mtumwi Paulo, kalata wa chiwiri wa mtumwi Paulo kwa kukhulupirira kwa Tesalonika. Ndipo mukhale mu chapter 1 chijenamba mprogramu ya pitayi ija kumatembera pa verse 3 tinangokhuza pang'ono mprogramu ya pitayo. Mbale Osman Churamanda ali ndi nkhani yonse ndipo nayu.
Ndipereka moni wakumwamba kwa inu wakondedwa anzanga pa ulendo. Tiyenera tiyambe ndi mawu amene akupezeka pa Aheberi chapter 9 verse 27. Amene akuti, ndipo popeza kwa iki kanthu kwa anthu kufa kamodzi, ndipo atafa chiweruziro. Kotero Kristuso ataperekedwa nsembe kamodzi kukasaza machimo ambiri adzaonekera pa nthawi ya chiwiri wopanda uchimo kwa iwo amene amlindira kufikira chipulumwa. Tsono mu programu ya pita ija tinali kukambirana kuchokera pa 2 Thessalonica 1 kuyamba verse loyamba mpaka 3 za mau oyamba. Ndipo lero pa 2 Thessalonica chapter 1 verse 4 mpaka 12 tiwona nkhani ya mazuzo kumwamba komaso ndi gahena. Pano tiye ntiyambe ndi mawu akuti, ngakhale mpingo sudzalowa mu nyengo ya chizuzo chachikulu, koma udzadutsabe nyengo ya masautso. Tonse timakumana ndi mavuto pa dziko lapansi pano. Tere ngati simunga kumana nawo mavuto inu, ndiye kuti zinthu zikuyenda molakwika moyo wanu. Chifuwa Mulungu amagwiritsa ntchito masautso kuti aphunzitse wana wake. Tsono kupitilira ndiwo mawu ochititsa chidwi. Taonani mawu awa matanthauza kuti kuima pansi kapena kuti kuseza katundu wolemera. Anthu ambiri amafuna achokepo pansi pa chimene iwo asezacho. Munthu amene amapirira ndiye munthu amene amanyamulabe katundu wolemera. Munthu wapirirayu sataya kapena satula katundu chifukwa chakuti katunduyo akulemera ayi, popeza amazindikira kuti ali ndi udindo wonyamula katunduyo. Tentwerengeni verse 4. Kotela kuti ife toka tidzitamandira za inu mmipingo ya Mulungu chifukwa chachipiriro chanu ndi chikhulupiriro chanu mmazuzo anu wonse ndi zisautso zimene mupilira nazo. Akristu akwa Thessalonica adali ndi umboni waukulu ku mayiko amene anali pansi pa ulamuliro wa nkhaza wa Aroma. Alomawa amazuza kwambiri. Kotero kuti Akristu akwa Thessalonica adali pa masautso ndi mazuzo akulu. Koma ngakhale amakhala pa masautso akulu, chikhulupiriro chawo chinali chosasunthika chifukwa anali ndi chipiriro. Wokonedwa anzanga pa ulendo, tikunena kuti masautso pa dziko lapansi pano si achilendo ayi. Maa Mulungu amatiwuzira kuti tidzakumana ndi masautso m'moyo uno. Iyi ndiyo nkhani yomwe Petro adalena pa 1 Petro 4 verse 12 mpaka 16 pamene anati, wokondedwa musazizwe ndi mayesedwe a moto ada kugwela ninu akhalecha kukuyesani. Ngati chinthu chachilendo chakukuchitirani inu. Koma popeza mulawana ndi Kristu zowawa zake, kondwelani kutiso pavumbulutso la ulemelero wake mukasangalale ndi kukondwela kwa kukulukulu. Ngati munyozedwa pa dzina la Kristu wodala inu, pakuti mzimu wa ulemelero ndi wa Mulungu apuma pa inu. Kumbali yawo amuyankhulira iye zoyipa, koma kumbali yanu iye alemekezedwa. Koma asave zowawa wina wa inu ngati wambanda, kapena ngati mbala, kapena ngati wochita zoyipa, kapena ngati wodudukira nkhani za anthu ena. Koma ngati munthu wina akuva zowawa chifukwa choti ndi Mkhristu asachite manyazi, koma alemekeze Mulungu mdzina ili. Azanga, simuyenera kudabwa inu pamene masautso akugwerani. Ena amafusa kuti sakudziwa kuti chifukwa chani Mulungu walola kuti alowe masautso otelewa. tawe zina zimuoneka ngati kuti ndinu noka amene muli mmasautso oterewa. Ndifuna kukulimbikitsani okondedwa kuti kuganiza kotero sikuwalondola. Taonani masautso amene mukudutsa mowo anga kule bwanji, alipo munthu wina wake kwina kwake ameneso ali mmasautso ofanana ndinu. Tele sija chilendo kwa kukhulupirira kulowa mmayesero kapena mmasautso. Pachifuwa ichi Petulo akuchenjeza kuti tisamale kuti tisalowe mmasautso chifukwa chakuti timachita zoyipa monga amachitira anthu akuba kapena anthu ambanda aye. Ena amadzilowetsa mmasautso chifukwa chopanda chilungamo. Pamene wena amalowa mmasautso chifukwa chothamangira nkhani zosawakhudza. Tele chifukwa chake Paulo akunena kuti musadudukire nkhani za eni mungadzalowe mmasautso. Masautso owayambadala ngati amenewa sangakupindulireni. Pali kusiyana kwa kukulu pakati pa munthu amene amalowa mmasautso chifukwa chachipiliro chachikhulupiriro ndiwo anthu amene akulangidwa chifukwa akukhala mwa manyazi. Mulungu amagwiritsa ntchito masautso kuti wana wake akule mchikhulupiriro chachipiliro. Chikhulupiriro chachipiliro chimatipatsa ife chiyembekezo chakubwera kwa Ambuye. Verse 5. Ndicho chitsimikizo chachiweruziro cholungama cha Mulungu kuti mukawerengedwe oyenera ufumu wa Mulungu umenenso mudabva nawo zowawa. Tsono masautso anthu sakugwirizana kapena kuti sapereka chipulumutso chathu, koma amatipatsa chikonzero cha moyo wosatha mtsogolomo. Anzanga, mkuteka kuti wena tikadzafika kumwamba tidzalakalaka kuti tikadasauka kuposa momwe timasaukira pasi pano angakhale kuti pakadali pano timadandaula. Okondedwa, ndifuna muone kuti wokhulupirira amasautsidwa moyo uno. Pamene anthu ena wosakhulupirira zimakhala ngati kuti zinthu zikuwayendera bwino pamene sakukumana ndi masautso. Tele inu simuyenera kutaya mtima mukaona zinthu zimenezi, popeza ichi ndicho chitsimikizo chachiweruzo cholungama cha Mulungu. Mulungu ndi wolungama, ndipo amalowa masautso kuti inu poyenda molungama mukawerengedwe woyenera mu ufumu wa Mulungu. Tele Paulo akuwalimbikitsa mtima a Tesalonika zakufunika kuwapilira pa masautso. Kupilira pa masautso kumapangitsa mkhristu kuwerengedwa woyenera mu ufumu wa Mulungu. Kupilira pa zowawazo ndi kumene kumapereka chitsimikizo cha ufumu wa Mulungu. Kunena kuti monga sitikalowa kumwamba chifukwa cha ntchito zabwino, momwemonso sikungova zowawa kumene kumatanthauza kuti munthu akalowa kumwamba ayi. Koma iwo amene amapilira akamava zowawa amakhala ndi chitsimikizo cha ufumu wa Mulungu. Verse 6. Poona kuti ndicho chilungamo kwa Mulungu kuti abwezere chizuzo kwa iwo akukuchitirani inu chisautso. Mulungu adzaweruza ndipo adzaweruza molungama. Taonani pa Roma 9 verse 14 Paulo adafusa kuti ndipo tsono tidzatani? Kodi chilipo chosalungama ndi Mulungu? Musatelo ayi. Okondedwa, tavani yankho ili likunena kuti musatelo ayi, kutsimikiza kuti chilichonse chimene Mulungu amachita chimakhala chabwino ndi cholungama. Mulungu sangachite china chilichonse cholakwa. Nthawi zina timadandaula timaona ngati kuti Mulungu sanachite bwino. Anthu ena amati amaganiza kuti Mulungu wafulatira. Uku ndi kudandaula mopanda chidziwitso chabe. Kumakhala kusadziwa njira za Mulungu. Mulungu amakhala ndi cholinga mu zinthu zonse zimene iye amachita. Mulungu ali ndi cholinga, koma cholinga chake ndi cholungama polola kuti mugwe mmasautso inde ngakhale chizuzo chachikulu chimene safuna kuti muzuzike koma chimakhala chilango kwa anthu ochimwa. Verse 7. Ndi kwa inu amene muzuzidwa, pumulani pamodzi ndife, ndipo pamene Ambuye Yesu adzavumbuluka kuchokera kumwamba pamodzi ndi angelo ake amphamvu. Khani pano ikunena kuti inu amene mukuzuzidwa, pumulani pamodzi ndife, popeza Ambuye akubwera kudzawelusa. Tele akadzafika, tidzapeza mpumulo kumasautso onse. Haleluya. Monga mipingo idapeza mpumulo kwa kanthawi pang'ono. Pamene Sitefano adaphedwa ndi miyala, ndicho chitsimikizo chakuti onse amene akuzuzidwa adzapeza mpumulo akadzavumbuluka Khristu. Iyi ndiyo nkhani yomwe ikukambidwa pa Machitidwe 9 verse 31 pamene akunena kuti pamenepo mipingo ya Myudeya lonse ndi Galileya ndi Samaria idapumula nikhala yolimbikitsidwa ndi mtendere nikhazikika, ndipo idayenda mkuopa kwa Ambuye ndi mchitonthozo cha mzimu woyera nichuluka. Haleluya. Kutanthauza kuti povumbuluka Yesu okhulupira wonse adzapumula kumasautso wonse ndi ntchito zonse zolemetsa za dziko lapansi lino. Pa nthawi iyi okhulupirira adzapumula pamodzi ndi atumwi komanso pamodzi ndi okhulupirira ena onse. Yesu adzavumbuluka kuchokera kumwamba pamodzi ndi angelo ake wamphamvu. Palibe amene adamuona Yesu ndi maso ake kuchokera pamene Yesu adakwera kumwamba ndi kubisidwa ndi mitambo. Tere ndi Sitefano ndi Paulo oka amene adamuona ndi maso achikhulupiriro. Koma pa tsiku limene adzavumbuluka, ndipo pamene aliyense adzamuona akubwera ndi angelo kuchokera kumwamba, iye adzavumbuluka pamodzi ndi angelo wake wamphamvu mu ulemerero wake. Iye adzafika ndi angelo wake amene amamutumikira ndi kumulambira, ndipo angelo ndiwo amphamvu kuopoza zinthu zina zilizonse zolengedwa. Ndiye mphamvu za angelo a Mulungu. Timawerenga za kukula kwa mphamvu kwawo pa 2 Mafumu 19 verse 35 pamene akunena kuti ngelo mmodzi anakantha anthu ambiri okwanira 185,000 kuphera tonsewo. Kutsindika kunena kuti Yesu sadzavumbuluka ndi ngelo mmodzi ayi, chifukwa akutiuza kuti Yesu adzavumbuluka kuchokera kumwamba pamodzi ndi angelo wake wamphamvu. Verse 8. Mlawi la moto ndikubwezera chilango kwa iwo osadziwa Mulungu ndi iwo osamvera uthenga wabwino wa Ambuye wathu Yesu Khristu, amene adzalangidwa ndi chochiwonongeko chosatha chochokera ku nkhope ya Ambuye ndi kulemelera wamphamvu. Tsono mawu a Mulungu sakufotokoza zambiri zakumwamba kapena zakugahena ayi. Tere ndikukhulupirira kuti Mulungu adachita izi kuti tingasokonezeke chifukwa wanthu akadayamba kumango ganizira za moyo wakumwamba osakhala moyo wa phindu pa dziko lapansi lino. Mulungu akufuna kuti tikhale naye kumwambako komanso ali ndi cholinga pansi pano. Choncho tiyenera kukhala ndi cholinga chofuna kukwanisa cholinga cha Mulungu pansi pano tisanapite kumwamba. Mawu a Mulungu sakufotokoza zambiri zakhalidwe la moyo wa anthu ochimwa, komabe chithunzi chimene chimaoneka mawa Mulungu chimene adavumbulutsa mzimu woyera ndi chomvetsa chisoni komanso ndi chopsa kwambiri. Pankhani ya chiweruzo, palibe pamene timawerenga zosonyeza kuti Mulungu adzaweruza mwachipongwe kapena mofuna kubwezera choyipa ayi. Mulungu adzaweruza monga mwachiyero ndi chilungamo chake. Mawu a Mulungu amakamba zokwanira kuti chenjeza za chilango cha kugahera. ngakhale kuti maa Mulungu sanachite kukamba nkhani yonse yokhudza gehena, sizikutanthauza kuti gehena kulibe ayi. Ndipo dziwani kuti zambiri zimene maa Mulungu amanena za gehena adanena ndi Ambuye wathu Yesu Khristu kuposa munthu wina aliyense. Kunena kuti gehena ndiwo malo opsha kwambiri. Tenda mvani mawu a Paulo pa 2 Thessalonica 1:8 mpaka 9 akunena kuti mlawila moto ndi kubwezera chilango kwa iwo osadziwa Mulungu ndi iwo osamvera uthenga wabwino wa Ambuye wathu Yesu Khristu amene adzalangidwa ndi chochiwonongeko chosatha chochokera ku nkhope ya Ambuye ndi kulemerera wa mphamvu yake. Okonedwa anzanga Paulo, nkhani pano ikunena kuti anthu ambiri amanyozera nkhani ya kugahena, koma ngakhale akayikire ndi kunyozera sizikutanthauza kuti gehena kulibe. Tikunena kuti inu musadzipusitse ndi maganizo anu ayi. Dziwani kuti gehena ilipo ndithu, ndipo Yesu akubwera posachedwapa. Tere akadzafika, chinthu choyamba kuchita ndiye kutenga okhulupirira wonse kuchoka pa dziko lapansi, ndipo kubwera kwake kotsatira kudzakhala kochititsa mantha kwa anthu ochimwawo. Kunena kuti kubweranso kwa Yesu kudzakhala chiweruzo kwa onse osadziwa ndi kukana Mulungu, kwa onse amene adakana kukhulupirira uthenga wabwino wa Ambuye wathu Yesu Khristu, koma kudzakhala moyo wosatha kwa onse amene adadziwa Yesu Khristu amene adatumidwa pansi pano kuchokera kumwamba. Mawu a Mulungu akunena za moyo wosatha mote. Yohane 17:3 akunena kuti ndipo moyo wosatha ndiwo kuti akadziwe inu Mulungu woona yekha ndi Yesu Khristu amene inu mudantuma. Haleluya. Kodi inu okondedwa, mukuganiza kuti mukalowa kumoyo wosatha chifukwa mumachita ntchito zabwino? Koma taonani maa Mulungu akuyankhaza ntchito yabwino pa Yohane 6:29 pamene akuti ntchito ya Mulungu ndi iyi, kuti mukhulupirire iye amene iyeyo adamtuma. Ndiye ndikunenetsa kuti nkhani ya gehena ndi chiweruzo anthu ambiri sitifuna kuyimva. Tere mukamvetsera maumboni ambiri mudzava anthu akunena kuti ine ntchito yanga ikuyenda bwino, kapena malonda wanga akuyenda bwino, ena akuti ine banja langa likuyenda bwino. Koma sitikubva zambiri zimene adachitira Ambuye Yesu ayi. Tere ndi wochepa amene amanena mwachimvekere kuti ine ndinali munthu wochimwa ndipo ndinatayika kwa kukulu, mwakuti ndimayenera kupita kuchilango cha kugahena. Koma Ambuye Yesu adandipulumutsa ine. Okondedwa, chofunika kwambiri ndi kutsindika kuti Yesu Khristu ndiye amene adakupulumutsani kugahena. Chifukwa chimene Yesu Khristu adabwelera pa dziko lapansi ndiko kuti adzakulanditseni kumoyo wachitayiko ndi chilango chosatha kugahena. Yesu adadza kudzapulumutsa chotayikacho, adadza kudzalanditsa inu ndi ine kuchilango cha kugahena. Kodi inu muli nawo umboni umenewo? Pachifukwa ichi ndi anthu ochepa masiku ano amene amalimba mtima kuuza wanthu ndi kulalikira zakuti munthu osakhulupirira ndiye munthu wotayika. Anzanga, taganizani mukadakhala kuti inu munali nyumba imene imayaka moto pamene munali mtulo, ndiye munthu wina ndikuthamangira ku nyumba yanuko ndikulowa moto uli lawilawi ndikukupulumutsani ku moto woopshawo. Kenako munthu uja ndikupita nanu ku nyumba kwake kuti mukakhale mwana wake nakupatsani zinthu zambiri zomwe ndi zapamwamba. Kodi tsiku lina, okondedwa, simungamathokoze munthu ameneyu kuyimirira pa gulu la wanthu chifukwa chakuti ndiye amene adakupangani kuti mukhale mwana wa ine ndi kukhulupirira kuti mukoyenera kutero ndithu. Kutsindika kunena kuti ndikuwafunika kwambiri kumuthokoza kuti munthu ameneyu sana samaliza moyo wake pamene adalowa nyumba ya moto umene unali wolusa ukuyaka ndi kupulumutsa inu kuimfa yake. Palibe chinthu chabwino chimene mukadakhala nacho mukadapshera mnyumba mucha munthu uja akadapanda kuyika moyo wake pachiswe kuti akupulumutse. Tsono nkhani yonse ikulinga pakuti chiweruzo cha anthu otayika chikubwera ndithu. Tele inu mukakhalabe otayika wosakhulupirira mudzaweruzidwa ndithu. Tikunena kuti lero lino ngati mubva uthenga wabwino musazengereze ayi, koma muyenera kupereka moyo wanu kwa Ambuye Yesu Kristu kuti akhale Mbuye ndi mpulumutse wanu. Verse 10. Pamene adzadza kudzalemekezedwa mwoyera mtima wake ndi kukhala woyamikiridwa ndi wonse wokhulupirira, pakuti mudakhulupirira umboni wathu tidawuchita kwa inu mtsiku lija. Paulo pano akunena kuti pobwera Ambuye Yesu pa dziko lapansi pa tsiku la chiweruzo okhulupirira kapena kuti woyera mtima wonse adzamulemekeza Kristu. Kunena kuti tsiku limenelo Yesu amene ananyozedwa ndi anthu wosakhulupirira adzalemekezedwa. Tsiku limenelo Yesu adzalemekezedwa ndi anthu oyera mtima chifukwa adzaona ulemerero wake ndi kuona ukulu ndi mphamvu yake. Tsiku limenelo oyera mtima adzaona chigonjetso cha Ambuye wathu Yesu Kristu, ndipo Yesu Kristu adzalemekezedwa mwa onse oyera mtima. Tsiku lobwera Ambuye, chisomo chake ndi mphamvu yake zidzaonekera kudzera mwa anthu amene adapulumutsidwa. Mphamvu yake idzaonekera pomwe osakhulupirira wonse adzalangidwa. Verse 11. Chomwe choso tikupemphereraninso nthawi zonse kuti Mulungu wathu akakuyeseni inu oyenera kumayinalide Allah ndi kukwaniritsa chokoma chonse cha ubwino wake ndi ntchito yachikhulupiriro ndi mphamvu, kuti dzina la Ambuye wathu Yesu Kristu lilemekezedwe mwa inu ndi inu mwa Iye monga mwa chisomo cha Mulungu wathu ndi Ambuye Yesu Kristu. Pano Paulo akuawuza Atesalonika kuti amawapempherera nthawi zonse, ngakhale sanali pakati pawo komabe amawakumbukira mapemphero ake. Ichi ndicho chinthu chopambana kwambiri chimene inu mungachitira anthu ena. Kupempherera ena kumasunyiza kuti munthuwe umawafunira zabwino anzako. Tetaonani uwu ndiwo unali moyo wa Paulo kupempherera Atesalonika. Kodi inu muli nawo mtima uwu? Paulo akunena kuti dzina la Ambuye wathu Yesu Kristu lilemekezedwe mwa inu. Tidayitanidwa ndi Mulungu kuti tiyende moyo wachiyero. Tidayitanidwa kuti tichoke ku mdima ndi kuyenda ndi Ambuye mu ufumu ndi ulemerero wake. Tikuyenera kuyenda molemekeza dzina la Yesu Kristu Ambuye wathu. Tiyenera kupemphera kuti tikayende molemekeza Ambuye Yesu. Chifuwa mwa ife toka, tilibe chimene tingayenereze kuyenda molemekeza dzina la Ambuye. Tisowa kuti Ambuye mwini amene adatiya itana atipatse mphamvu yoti tikayende molemekeza dzina lake ndi kukwaniritsa chokoma chonse cha ubwino wake ndi ntchito yachikhulupiriro ndi mphamvu. Chokoma chonse cha ubwino wake ndi ntchito yachikhulupiriro zimachokera ku chisomo cha Mulungu. Kutanthauza kuti Paulo amapemphera kuti ntchito yachisomo cha Mulungu ikapitilire kuonekera mu ntchito zawo zonse. Ntchito yachikhulupiriro imagwirika mu mphamvu yachisomo cha Mulungu. Ntchito imene ingalemekeze ndi kuonetsa mphamvu yachisomo cha Mulungu imachokera kwa Mulungu amene amayigwira kufikira kuimaliza mwa onse amene amakhulupirira Mulungu wokondedwa anzanga paulendo. Tiye nditsirize ndi mawako. Tikayenda moyenera maitanidwe wathu, dzina la Ambuye wathu Yesu Kristu limalemekezedwa. Ili likhale khumbo lathu kuti dzina la Ambuye wathu Yesu Kristu lizilemekezedwa mayendedwe wathu onse. Zofuna zathu zina zonse zikhale zotsatira khumbo lakelo. Ntchito zathu zabwino zizionekera pakati pa anthu kuti anthu ena azilemekeza Mulungu ndi kuti Yesu Kristu azilemekezedwa ndi moyo wathu komanso mwa ife. Kodi inu mukuyenda molongosoka kuti dzina la Ambuye wathu Yesu Kristu likulemekezedwa, kunena kuti muli ndi umboni kuti Ambuye akulemekezeka mwa inu? Lero tilekeza pano ndipo timasanthula 2 Thessalonica 1 kuyamba verse 4 mpaka 12. Momwe taona nkhani ya mazuzo, taona za kumwamba ndi gehena. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Dar es Salaam tengo patali kumvera limodzi programu iyi ya Tisanthule Bible monga tamveramo kusanthulidwa kwa mawu Mulungu kuchokera 2 Thessalonica chapter 1 tinambira verse 3 tikadzera verse 12. Chapter chokoma ichi tizakhazika monso mprogramu yathu yotsatira kuti zamvetsese bwino nkhani yotsalira. Izi nzosowa, izi nzantengo wapatali. Kodi imakudalitsani bwanji programu iyi? Timanyadira tikamamva momwe mmadalitsikira ndi programu iyi, mukamalemba makalata kumatumiza ku Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Kunena kuti ife timadalitsika kapena ndi funso olomboni umene zimatimbikisa zedi. Vena matumiza email ku radio@twrmw.org, radio@twrmw.org, kapenanso vena amatha kutumiza SMS ku 0833500222, 0833500222. Tikumbutsane kuti nzotheka ndi kuti muthe kukhala ndi programu iyi mwainu nokha kumainvetseranso nthawi ina. Mwaiwa pa internet uliponso kudzera pa kera iyi ttb.twr.org/chichewa, ttb.twr.org/chichewa. Ine ndi makunyandirani chifukwa timamvera limodzi programu iyi komanso ndikhupa kuti mmachitapo kanthu pa zomwe mwaphunzira. Ambuye akuyankhuleni zikomo.